You're with SBS Radio.
Waa arin la wada dhowraya weeye oo ahmiyaddeeda iska leh sababtoo ay tahay dowladda hadda jirta coalitionka waxay dheer tahay xisb waxay wax ku maamulaysaa hadda waa hal kursi weeye waa one seat majority haddii ay kursigaas weyso waxaan galaynaa hung parliament yaan galaynaa kursigan Wentworth oo uu horey ugu fadhiyay prime ministerkii hore Malcolm Turnbull waa kursi tan iyo waagii la aasaasay xisbiga liberalka 1945 ilaa hadda ay gacanta ku hayeen xisbiga liberalka macnaha waa kursi safe oo ahaa xisbiga liberalka prime ministerkii hore Malcolm Turnbull wuxuu ku haystay kursigaas margin aad u ballaaran oo aan la haweysan karin oo ahaa 18% boqolkiiba 18 margin ah ayuu ku haystay waxaa la oran karaa macnaha waa kursi safe seat ah oo cidii aysan haweysan karin waxaa la yaab noqotay oo horeyn kursiga hadda waxaa ku tartamaya ilaa 16 musharax baa ku tartamaya xisbiga liberalka waxay keeneen oo u tartamaya booska uu ka baxay Malcolm safiirkii Australia u fadhiyay Israel Dave Sharma Labour-ka waxaa u sharaxan Terry Martin hadana khaldanayn waxaa labadoodaba ka cadcad qof independent ah oo dhaqtarad ahayd oo horeyna madax uga ahayd Australian Medical Association Dr. Catherine Phelp meeshana degan marka gabadhaasa waxaa la saadaalinayaa in ay upset win ay samayn doonto oo ay ka adkaan doonto oo ay soo afjari doonto muddadii dheerayd oo xisbiga talada hadda gacanta ku haya liberalka inay waayaan kursigaas Wentworth.
Waa gartay marka sidaas sheegtay kursigana wuxuu ahaa kursi safe ah oo aan mar walba la loodin karin qofka laga soo doorto xisbiga liberalka ka tirsan. Maxaa keenay markan in ma aha kaliya in lagu soo dhawaado hadda ay dhici karto baa leeyahay kursiga liberalka ka qaado maxaa sabab looga dhigaya haddayba dhacdo
waxa ugu horeeyo oo ugu muhiimsan oo dadka maskaxdooda ka guuxaya gaar ahaan dadka degan Wentworth walow aysan ahayn faktorka kaliya aysan ahayn oo kalifaya in isbeddel laco waxa weeye dadka Wentworth degan macnaha kuma ay faraxsana sidii loola dhaqmay xubintii baarlamaanka mataleysay wadankan dadka degan ay u doorteen inuu noqdo macnaha ra'iisul wasaaraha wadanka kan Malcolm Turnbull qaabkii macnaha xukunka looga qaaday dadku ma ayan jeclaysan taas waa hal qodob oo kamida weeye qodobka labaad dawladda laftigeeda xataa qaabka ay campaignka u gashay wuxuu ahaa qaab ku saleysan macnaha panic oo walwalka faraha badan oo ay ka qabto xubintan madaxa banaan Dr. Catherine Phelps yaa waxay kaliftay waxyaabo badan oo dadka ka caraysiyay inay sameeyaan waxa kamid ahaa sidaad la socotid asbuuc hadda aan soo dhaafnay dawladdu waxay la codaysay motion ay keentay Bobolin Hanson oo ahaa it's okay to be white taas dad baa ka carooday waxaa kaloo laga carooday laftigeeda oo macnaha dawladdu waxay sameysay waxay dhahaan policy on the run siyaasado aan laga fakarin oo aan la dhuuxin oo golaha wasiiradu aysan ka shirin oo go'aan mida ayan ka qaadan iyadoo aan intaasoo process la marin baa lagu dhawaaqay waxaa ka mid ahayd in dawladdu policy-geeda arrimaha dibadda ay ku salaysnayd Middle East-ka gaar ahaan arrinta Palestine and Israel ay ka qaadatay go'aan ka duwan kii hore oo ah in safaaradda Australia ay ku leedahay Tel Aviv ay suuragal noqon doonto dhawaan in loo wareejiyo Jerusalem taasna waxaa la oran karaa sababta keentay waxaa ka mid ah doorashadan birri ka dhacaysa Wentworth sababtoo ah Wentworth waxaa ku nool dad fara badan oo asal ahaan ka soo jeeda Israel ka soo jeeda waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 14% of the electorate yaa lagu boqolkiiba 24 baa lagu qiyaasaa waxaa kaloo jirtay review report loo diray Philip Ruddock oo ku aadanaa in iskuulada macnaha religious schools-ka wadankan uu leeyahay inay xaq u leeyihiin inay erin karaan ardayda ardayda macnaha ardayda isku sheega inay yihiin macnaha LGBTI ama macallimiinta wax ka dhiga haddii la ogaado in ay yihiin
LGBT aydaasoo macnaheedu yahay dadka isku tilmaama gays ama lesbian, dadka kale u hawooda isku jinsiga yihiin,
dadka isku jinsiga ay yihiin u hawooda haddii la ogaado inay xaq u leeyihiin inay erin karaan. Riboorka isaga ahaa oo la rabay in la soo saaro, walow xataa miidiyaha loo ligareeyey, dowladdu way diiday macnaha in ay banaanka keento. Xisbiga mucaaradka oo arintaas iyada ka faa'iideysanaya wuxuu breeshar badan ku saaray dowladda arintaas iyada in banaanka la keeno, wuxuuna muujiyey in haddii ay diyaar u yihiin in bolosigaas oo markii horena xisbiga leybarku ay baasgareeyeen, inay hadda leybarku diyaar u yihiin in la ribilgareeyo oo qofna aan lagu takoorin macnaha sexualitygiisa aan lagu takoorin. Taas iyadaana dowladdu way ka cagajiiday. Marka faktoradaasoo dhan laisku soo duubo, yaa waxay keentay xaalad walaahow ah in dowladdu ay gasho.
Waxaad sheegtay in baarlamaanka haddii laga qaado kursigaas Berito Sebtiya uu noqon doono waxa loo yaqaano hang parliament, bal haddaad sharaxdid hang parliamentigaas wuxuu yahay iyo natiijada ama dowladdu inay sii jiri karto iyo siday u shaqayn karto haddii ay noqoto inay kursigaas lumiyaan Berito.
Ugu horeyn macnaha baarlamaanka naga macnaha Lower House-ka waa 150 kursi. Hadda xisbiga liberalka ama coalition-ka waxay haystaan 76 kursi, taasoo ka dhigaysa in ay macnaha dowladdu ku form gareeyeen one seat majority. Hadday lumiyaan macnaha one seat majority, hadday lumiyaan hal kursi oo hadda dheeriga ay haystaan, hadday ay lumiyaan, waxay noqonaysaa in ay ku tiirsanaadaan taageerada dadka loo yaqaano crossbenchiga, oo aan ahayn
xisbiyada yaryar oo madax
bannaan, sida macnaha Australian Carter Party oo macnaha Bob Carter, ama gabadhatan macnaha Magawan oo laga soo doorto Seat of Indai, iyo dadka lamidka oo aan crossbenchiga ah inay, iyo Roberta Shaki gabadhatan laga soo doorto iyadana South Australia, dadka iyaga inay macnaha ku tiirsanaato wixii taageero ah yay noqonaysaa. Sidii hore ay wax u maamuli jireen way adkaanaysaa inay wax u maamulaan. Wax kasta oo maraya baarlamaanka macnaha Lower House-ka maraya waxay noqonaysaa inay la tashadaan negotiation macnaha genuine ay la sameeyaan Bob Carter, McGowan, macnaha Roberta Shaki, inay la tashadaan si macnaha ay bolosiyada ay rabaan in ay gudbiyaan ay u gudbiyaan.
Waa gartay marka kursigan hadda Wentworth oo lagu haysto xisbiga liberaalka, waxaad sheegtay arrimaha ugu muhiimsan oo ay dhici karta in looga qaaday inay yihiin dad ka caraysan khilaafka xisbiga liberaalka dhexdiisa oo ra-iisul wasaarihii hore xilka looga qaaday, xisbiga kaloo isbahaysiga ama wadaaga ay yihiin nationalka, waxaad moodaa khilaafkii liberaalka inaysan waxba ka baran hadda laftigoodu khilaaf cusub uu dhexgelaya haddaad in yar noo taabato.
Inta aanan macnaha midaas kale laftigeedan ugu gudbin, waxaan rabaa laba arrimood oo kale muhiima inaan rays gareeyo oo ku aadan Seat of Wentworth. Wiil u dhalay Prime Minister-kii hore Malcolm Turnbull, Alex Turnbull, laftigiisa macnaha Facebook-iisa wuxuu soo dhigay video uu ku dhiirigelinaya dadka Wentworth degan in ay message u diraan macnaha xisbiga liberaalka berri markay codka dhiibanayaan. Sidoo kale xalayto gabar uu dhalay Malcolm Turnbull oo Daisy la yahdo, the same bay ayaduna samaysay. Malcolm laftigiisa macnaha ma uusan caawin ninka hadda u tartamaya xisbigiisa oo la rabo inuu bedelo, ma uusan caawin. On the other side, Twitter comment ay soo gelisay gabadha independentigo Dr. Catherine Phelps ayuu like saara, walow laba saac kadib markii lagu qabsaday uu like ka saaray meeshii iyada ahayd. Taas weeye midda coalition-ka hadaan iyo national-ka hadaan usoo daadegno, waxaad moodaa in aysan wax ka baran macnaha leadership change-ga la bedelo iyo dadku sida ay saameynta ugu yeelato, inaysan weli ayan fahmin baad moodaa. Waxaase taas ka sii daran sida uu ku tagay hogaamiyihii hore xisbiga nationalka Barnaby Joyce, waxay ahayd si ka gadisan sidii ay ku tagi jireen dadkii hore. Macnaha sidii uu ku tagay waxay ahayd si dadka Australia ku nool oo dhan ay ku qanacsanaayeen. Sababto ay tahay waxaa lagu eedeeyey inuu abuse ku sameeyey macnaha awooddiisii, number one, gabar macnaha xafiiskiisa ka shaqeynaysay inuu xiriir la sameeyey, uusan dhigleer garayn xiriirka labadooda ka dhexeeya, isla mar ahaantaasna shaqooyin badan oo kala gadgadisan in within xisbiga nationalka wasiirro ka tirsan xafiisyadooda in laga siiyey oo shaqooyinkaas iyagaana ma aragtay aan la xayeysiinin oo proseskii la rabay in la mariyo aan la marin. Marka Barnaby Joyce oo kale markii xilka laga qaaday dadku dhan baa ku qanacsanaa oo waxaa loo arkay inay ahayd the right decision oo la sameeyey. Ninkii sidaas iyadaa xilka looga qaadayba hadda taleefana diraya oo wuxuu diyaar u yahay inuu bedelo Mr. McCormack. Marka taa waana inaan ogaano anytime waxaa dhici kara doorashadii guud oo waddanka kan may next year ya alqiyaasaya, laakiin haddii doorashada berri Wentworth laga adkaado xisbiga macnaha liberalka laga adkaado ay soo baxdo in xisbiga liberalka uusan macnaha ay ku adkaato inuu waddanka maamulo oo wala shaqayn fiican u la sameyn waayo crossbenchiga, waxaa muuqanaysa inaan LL election inaan aadi doono
doorasho degdeg ah oo lagu dhawaaqo.
Absolutely. sbs.com.au